mkwano munange yo sibyo tera webale mirimu matu otabadde sibye ntauka ate mwana wa junior ngali mwechi suja mkutere mutwala wali kukiriniki na yanga zibula panado zine kubyampi ateze wale sena zomuswaba kale chenkoze ne paye zange mami chesa wangu sente wangu obu metangira woku manange nine vivanja ate jukira naziri zena kuola neza rosi fizi ngawa mugovye wale subi zoziza mkada katono mwembala vale miezi katiji kutemwenda na yelu achi mbona wano kutuka kwecho aka sente kechi kazi inga kamenya binye mimbula kuzengo mchala wevyo tuma nyingo visa mwamaso lipstiki ya wenda wajuzi nechu teki senjala zozi manja wali wone chidala checha foundationi wetwe siga fesi nebele sila era checha faku na luli onkwane mpika pika nzije kufumbire wansanga njirira na yonzi zize mabega machoni ingirizo busente wango utono echisimbo kunyigazi kwera mbachalabo kotije na venta keranga muni mumienge zenye na balale zange zetaga wachiri okuno baba na babo nembale kaoko ya kajoko
Mcharo kawanga mute chichachi kwa ibazo fuke ntaru echi nule nyana kambo zu dancinga watenga mbeti ankula botami kuko mkubano wera ndabo kolete kutambi okusinga lowelega waburo iye bigambo ha okira no muwendule matido sobola olinga gamba makanga sude mguruka songa mfayo buli ekibanja ndeta okujja kwa mutaloza ondego tensimbi ezijanjabe omwana wafa babiri oza chute kisisimanyi kumyusa midomo roze ebijunanga future yabana akati bwemfira wana mabujje gafoka kolotya mukyala zuku buli mukiroto nakuwa omudala gwenyanyo tayize rupiya siringi zokola mbuza zidaluddawa wano nakatungulu akekikumi okampeeka kikigwe kyongasa yabakazi bw'oŋŋambo olugano obijja wannyabo mu kifo ky'okukola ne mudda mu ŋŋambo kati nange mmaze okutaama okukola nkukuganye ne lipusitiki agobeddwa mu maka gange
mami oŋŋanya okukola mwekyolimba bingi byotayinza nze kuntuusaako eviiri zensiba sente zotse zimala mbadde nga nyongerako ezange gwe ekyotumanyi engatta yakakonda ebyambala ebyebbeeyo obadde ng'olabiraawo nga nze nekedo zamba ng'ono okukola tekiba kya buntu musaba okyuseemu ku lw'amaka gaffe
kwewaawo omukyala eyonjiwulidde ensonga ebintu by'omumaka byo bigwana kuteesa oba ekyokukola nga kyekivaako obulemu nkukkiriza owatanye nkusaba siringi zopakasa nze ng'omwami nzimanye ensaasaanya bw'okissa mu nkola munnoowo sirina mbojjanyi okiraba otya ekyo
mwami mpulidde munnange mukwano ky'onsabye jakufuba nkulaga ensaasaanya nange kyensaba mmanye ezizo gye ziraga amaka malungi mu by'ensimbi muteesa
ebizibu by'abasajja nga bingi olugana tufulumya ssente talanga nkumu ensaasaanye yange teringa iyo mbadde nteesa ezango zeesonyiwe
shiringi katwalo ng'etabudde bafumbo n'okukola kw'abakazi nakonna be mu maka kirungi okukola omukyala n'omwami mutuule ku mmeeza muteeseze ensimbi ezo shiringi katwalo ng'etabudde bafumbo n'okukola kw'abakazi nakonna be mu maka kirungi okukola omukyala n'omwami mutuule ku mmeeza muteeseze ensimbi ezo shiringi katwalo ng'etabudde bafumbo n'okukola kw'abakazi nakonna be mu maka.